kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
ajjarsu trawre to bogi jande kam fan wal mamadou sawa so jomnyal sakrab hedibe bangal lelatul qadir fahande mali do men bawuji ngadanama hewtagol jam e dewral to nyoro mongo to tumbu ton yu ben kutungoji kewdi ngoni kabaadi ganda fudude afudde tugaade an songo ben meman tariki inde so ben odo cercle mo wondo ben wodandi kanko ibrahim alpha 6 di ngon semekor jam men kirdu jande di bismillah sakrab jam alande sapo joy mars ben walde sapo jeego mars un altinere hande men leltul qadiri yambinama nyoro mango e tumutu yalan bedro famo ketna fostan wasita sirbe
le genni nyoro di sahel jamare wadi jamma ko fu e damudum le miside el hadji omar tal fa wat fajiri almame alfa omar jakte kan usman amari kan dursugol qur'ana wadama onnu ko fatar kasin zikriji annal mudun alsama holliti ana tewtra jamara sawron jafundura dokundura juude nato gotun
sango sakon yamba
ke bobiru yamindirude kitima o woliti hika sabi wasan de nagu min keba hinnadi tawanganga alhalin de nagu nyoro no tiri san kam jitti allah kay hebuli hinnadi dun non no min bawiri be na tampi sanen dan no yambere de fa fi lata den no bawiri
le geni tumutu ko yata dawle temdre ngongo habba jamma o lelettre kadri lebe hayebe subibe wada degon de nyalana be holli tiwi sabe mangu de nyalana kay jaba ko dawoji mudun ngongo sabi minbe subade wada dawle mebbe
saba ashirin woka
jamma lelettre kadri o la fi mere na fam dun hewi san na ko non dun wonandi kutum ngoditi di wattu jati sunnan wado sallallahu alaihi wasallam di wattu weltare mawde di dina meden jamma kitima o jamma dewal allah jamma kewdo barka
dawlante nono
le misdaaje kewde le leednin julleeji kay duauji mawdi du wada matun le o jamman barkundo
to segutun no ben ko warta temdoro yimbe kawrti nyande sappo e didi mars de tutundra hakilaji do jogola kabaruji he bengulu den ka kumyo bangal projet mara anikuna funi ONG ben e do ben faba ONG search for common ground kenya dun itugol jawdi union européenne to santon no toltmen no hultama wiide temdoro rewbe kirti en kawrti nyande sappo e joy mars bangal famin gol e do kuteji yargol dor ndano ardi do kabab no do kabar modu woni kanko ben abbe khalifa albert dena to kay ton rewbe golloobe jardinaji kay e nyoro mongo to tamakaaki gollirdi nyande sappo e di mars de ben kalis modun yoko buri miloji temdere e sappo joy sefa ben itwe ki jawdi woni gollirde ministere cooperation lid almagne gen yene europe bangal grand mirai vert kanyo dun do gollidal ben z tarki amen hande naba innato ben ansongo inde ben kanko andondo tarik dun ibrahim alpha 6 memen hala ben inde no inde ansongo wardini dun iwde afud warde joni heran be rofam ken festango sita sirbe
ce village d'abord avant sa fondation a
ni genni fane mune jojinede to natin to yime jippina kedir hutabbi to ni genni jojina handen to nukol tatbo to jamar jippotono ga dagor didden anade njanyeri yorde ten sena on nuku anen banga here handen banga day heere monko kambe aytobe burrame be warta yaran dabaji mo na aran be noddirande heere na aran nukkuto be yarata dabaji me a food do an hollitida banga heere ne ne inde jaligen sande yoga jada an noddira dun a food yoga an wiadun foodu yoga da hala a foodu inde ne jalge fa wala sedan le on watti on inde nukko on ansongo ansongo inde mudum la tuban kore gane lamga tuwa ko tawato ne kanko winni ansongo no sabso nukko noddirano ni gidde on watti goto wonko ansongo naati lamorde gidde ko boyi ansongo genni mo no sa kayri lamino gundam guna ana jogino amiru genni mun nuddirteedo ibrahima touré koy neddo godo wodo jaaguno hakkune ansongo e menaka gawi nyorji sahel ko jeya gado jodi
ansongo e menaka il est venu de nyoro du sahel et il s'est installé ici
dokatene kabaru jamen kirudi hande di sakrabe on jaro hedade en kirujo